asawere 30 lewru desambo hitande 2022 sekrabe kedi be to mobo hedade hejjuji amen din lindi mangal mudum fumin jooti on nyalama mom kertani on pawido actigen amen o wakati mudum yottike min wondi do hande Umar Waygal Umar hono nyallirra
mid silli basu fo dai cc
Waygal hodo joganda sekrabe amen hande de sembe kabaruji
so watti junga en basu sembe kabaruji di anni en kalan kabaru su kabe jokolbe nangabe fa hande le lokkonodete de Guinée Equatorial yotre meden mini magnde ngaran halde ko nayri bangal nguy kay so omi fatimodo hitande waji hitande fuddum matse le leedi meden di garanti miniren birki sembe chabbi kalen kabaru coupe du monde Qatar 2020
Waygalo malinkoɓe gomɓe Guinée Equatorial kañum en ka alhaali muɗum ana wembini hande
a wofo e fehuli tawere ko ɓuuri temedero sukaɓe jokkolɓe kañum en gonli kaso nokku noddirteɗo batta le leydi Guinée Equatorial ndi fedde neɓnodir CSDM wonde tonde holliti metti muɗum no oɗo golle wori sanne fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo Boukary Maiga ɓurɗo entrede Boukary Kouyra o yo goto e jokkolamiɗe ndeɗo fedde nokku noddirteɗo Guinée Equatorial komo sifi do hen
nanga nanga ana wonɗo Guinée Equatorial ɗo dow mum malien wonɓe ɗo 97% ka ngala dereji ka funa uddi le cuudi bibbe malien uddi be kasu handen ana yaabi be temdere e nogay joni siti min jibi do nabi nyamdu ko min baa nyamdu dun fandini be hobbe uddi be ton ne kewi nokku do be udda do nokku wono cour mawdo ana tiidi wonde nyawbe go hen ko min dartoto e laamu mali o be tinno bibbe malien ana tampi do bi adama temdere e nogay du woni bi malien do uddi wana hunde ko balli
mi kotiran sikaso jonka fami kala hala tiddalaji di conseil regional o wondi fewde to
non wori wattu jono yoga sukab jokol wonbe tombe kolliti widan foti dubine an darta fa ikkito golle le o do nokku dum wana ko yafi non be kollitiri wide
haabe beedi hendu wide sukab jokol be gombe le o do nokku kana wondi fewde rafi golle mawdo fa ki ben famtara andi ko kampaka kulibali kany won secrétaire général conseil régional jeunesse sigasu to sifi do hen
nous nous avons demandé au moins la
mine min dardino suru goto darne do do inde jokol be sikasu kamin ke be fe goto mallo min do kabaru hemde feso nokku goto sigasu gay le suru direction régional jokol be sigasu min goni hande so hala jokol be hala rafi golle woti hobbe anay amet jogbe diplome ngaji mum nonki hemde golle min en gondi e dardude lamun ko gadda dabare no suka be jokol be kebirta golle
moi juste à présent il y a pas eu gain de cause
so mi u sigasu mi kotran yoro so waygalo to wonto suka be jokol be wondi wadde imadaraji fewde rafi denagu mawdo gondo hibudo sembele cercle
a wofo fi ali sisi dum latik sababu so be joddini ton wattu jono birgal ma fa gollide el mangal pat en gombe le odo nokku pabo eno no gollide de ngori tonno fa kebe famtare kedden sita sidi be Fatuma Tamayga
nyaloma oke enado famininde sukabe jokolbe kanye rewbe no denirta jama o kanye e jawdeji muyen Ibrahim Tarawere goto e lami do fedde anditirte do wanep Mali holliti wiide kawritanga lati sababu wande holare hakkunde jama o kanye e mangal pade en
sukabe jokolbe fi dabireji no jottirta fedde ko fabta wadde lugan goji le gendini be holliti le golleji mabbe din be gollida e mangal pade do won gendarme me be jantre sukabe jokolbe nukkuje kaddane dum tinno watta kod mum e ngal gollal worbe rewbe fu
sukabe jokolbe bami aadi famminide honobe mun en no ballirta mangal pade en hemde kabaruji lobbi Mamadou Daw horejo fedde jokolbe yoroso
me jiddina ga fedde ko faabato amen rewntede gendini me wullitike sukabe jokolbe nukkuje kewde yalla watta kod mabbe e ngal gollal me famna gendarme don watti fu mama haaja
ko Ali Haydara hebni studio tamani iwde yoroso
waygalo nukul fa hewle sal fa yoto la hakune leendi kana wondi fewde bonanda ndiya hikka
awo fofi ali sisi tiagal ko kammoji di tobi kobe ko litti wiide maayo jongon ton di do an gondi e natude le de do nokkule dum wondi latal sababu du so awdiji kanya ko nande mudu fa wondi e bonde ton fa kebe famtare fa hande kedden sitan sidi be Fatuma Tamayga
ngabugal janna bonni nyamiri amen fu dum ko holliti sugabe jogol ko heewi le geni dire
natu gondi na wadi bonanda mawdo gabu o fulati gindiyam mi endarda lamu koɓe balla natu gondiyam dan sabi bini tidallaji mawdi ga en nokku o fulati ndiyam fa yottade jardin ngaji amen min donki hebande dum dabari
jardin
tumani goita kanyo horejo remobe banyangara le wuddu leedni o lewi mako ko yada hectare ujnere gese wonku bonnato diandan le lamorde mebbene
natu gondiyam dam ana jettire hed mayo indirtedo sokoro le lamu bankasi ko buri hectare ngaji ujnere kany e temere jene woni ko ndiyam dam les régions offrent
la région
li be yimbe be bonalaji jang hewti be de tewtral lam on tinno fi dabireji yalla jandan an habato jabbirto ko natto sabe hadde di bonalaji
do nabata e yowtere amen minimag
waygalo le nyaloma hande o ka mi gara mi kala hala guikaaji muto bamako do le timmodo hitande a wofo fi ali sisi hitande fu so bami fatimmodo hitande battiki le leedi meden din guikaaji ana mawni sanne fu fota le galluje de ko buri hodi fuudu ye sukabe jokkol wobbe kasen kanyen gollata dido golleji biya yalla na keba kalisiji no gaddo to fittiji muden 31 kanyen ko nande mudun fa keba famtare faande kedden fotumata mayge sitan sidibe
emmanuel yatra kanyo netto goto jango fu l'école de wuji o holliti muto mako wujama le o watti do natti mo torda mawdo
moto goto mo jogi mi bamako do wujjam mi wawa yaade feeno ku kasi sana mi bama sotaram yafa sa a jango wa tawi a wala moto a anda fuko ngatta an hamni
yimbe andebe kabaru nedda ko holliti wi guikaaji di watti ana fawi do lafi gollal sugabe jokolbe tiagal mudun be wujjobe tongata kento lamo foje tanjugura kanyo netto goto andono kabaru nedda ko
sugabe jokolbe buri yambinde 31 decembre kasi ndube gollata so wakati mu yottike be kaaja kalisi ko be ndokka suka mabbe rewbe lamu ko be mbiyata fey hunde di golleji bondi hitande fu buri bondi be yimbe ngado o bonande mbiyata ki fey hunde ndo be nangira funo be joppirete
toute la population
jamar ana wulito lamu tinno fiya dabiriji yalla deejer ana hebe ko natto sabe hadde be wuybe bonnde jamare ne
way golo timmodo yontere mi goni hodo wonton ko weli en kalan wattu jono ko nayri bangal kabaru bama ar ali sisi be kollitiide kikida ko kanko noddete kani sidi be fayotte seydou tie kani e didi be moledi ko dwar fayotte amadou e maryam e moula haydara fo anle nokko noddete bama ar o fa hande hodo wonto yambereji beldi kikida hande do nokko noddete place 51er artisan kewbe garan tawetol sisi dum won kanko noddete master soumi baba sala mohammed jabi fayotto ibawan milmo m sahel be fu be garan tawetol le concert modo wakkar 10 na yamde
duna wata en bilki sambe chaldi
championnat leedi mali ligue 1 stade malien de bamako hebi ngaludo yelen olympique be ngati di baddi didi be ke be fe baddel gotel non jarsi so kan nyaloma nayo bo warta timmodi ne dem equipe o don galu en kalan hono alal bar no deddo joliba ac kanye e isfas hebe fu ngati baddu goto de coupe du monde qatar o do tunisie gana kanye cameroon kanye en ka koyde mu en yalti de dedo pide ballon non wori koyde mabbe yalti ila to noddirte phase de groupe to ka do e tayede fu senegal kanye maroc kay kebi yabade ko noddirte tem de final fa kebe fom terke estitan sidibe
sagana leedi tunis ay gana ko ay may yalti de fiure ballon coupe du monde leedi cameroun ko ay may yalti hen sagana e piri e leedi brésil li le fiure ballon leedi cameroun hebi wune sabi fiow mebbe ballon no dirtedo vincent abouakar ken watte bi goto gabbe tawere fu equipe leedi cameroun ko ay may yalti e le ne fiure ballon sagana hebi koy ngaji ne le ne fiure ballon kile titbo leedi maroc ken e leedi canada piri leedi maroc hebi bi ngaji didi leedi canada bi goto du sabi handan so leedi maroc wadi qualifier sagana hebi koy ngaji jiddi maroc wono hore gubanse le o coupe du monde be haani fiurde e leedi espagne de talataare jeegon lewru decembre leedi senegal kay leedi equateur kay indu pire leedi senegal hebi bingaaji didi do leedi equateur be hebi poingaaji jeegon aliou sisi kay hebi daroga didi ban le gubal a le ne fiurde ballon be haani fiurde e leedi angleterre alal ney lewru decembre
way gal do mi kaddata hande kay kabaruji amé non jati ali sisi a wofo e feyi do ngarte haddude kikidaane do kabaruji meede li sukabe fodbe jafi e no kondo be andirno do e ser yotre meede no dirte tous o grand dan wara min jaram fasse gusolam be cedde